Yeah. So for what I bet, I'ma die. From Tanzania. First time na kuona moyo ulishituka mwenzako, ndipo hapo nikatamani niwe wako, na wewe bila kusita kanikabidhi pendo lako. Oh my god, yeah. Ni kwako na enjoy, nkafate nini kule, hata posho sitoi wanipa vyote bure. Takepoteza ipati ntajikondesha bure. Baby you are so smart, le mer de jule. Makata jini yanaliambwa ta laini laini. Ona Samata na Tiagolini,
na Tiagolini.
Oh my god, yeah. Madoido.
It's time to die, the beauty. Sure. Okay. Skay. Maringo kama twiga tototo, mwendo ka umekanyaga kokoto. Si nimekununulia skokonko, so sina haja ya kukuvizia chochocho. My dear, usiende mbali, come here. Jo unipe asali na jump here. Jo zege alilali, so jump here. Sofia likukaba, ntafika kwa baba, ntafunga mkataba. Mina we kwenye ndoo ndani siku saba, wazushwa tavaba, we ni haba na mihaba, tujaze kibaba. We out here.